Lakini Kenya si rahisi hizo magroups to survive. Hata Africa.
Wamekaa 12 years.
Africa ukiangalia hizo hata acha tu za worked music groups tu zenyewe. Probably ni South Soul pekee ndio wamestick pamoja sana.
Wamebidi ku break up.
Sijisikia yote okay. Sijisikia situation yote wamewahi break up. Oh ndo pekee tunaweza sema wamestick sana pamoja.
Eh yeah, by the way, ngoma zao ziko fit by the way.
South Soul alikuwa ananibamba kitambo.
Saizi.
Saizi ngoma zao zinakaa zinaraz ni ngoje nifike 50 kwanza ba.
50.
Oh. Yeah, tuwa. Tuweze kusikiza. Wamezeka. Unajua kitambo alikuwa anaimba yes, je tuko saizi kama
mka mzuri mama.
Eh, sura yako mzuri alafu kuna hii nyingine ya fuck the bisao. Alikuwa anakatia mdem fulani.
Nungo tu ile ule manzi alikuwa na balls juu akafanya nini?
Chacha tu zi Google. Kuna hizo kuna ngoma fulani yao. Ilitokeanga nikiwa I think class 6 ama ni gani. Songs.
Class 6.
Eh. Ya kitambo.
Sauti Sol alikuwa tukiwa class 6.
Hao tu ni wazee bana. Ndio nakwambia.
Wala labda unaongelea at the band wewe.
Hapana hapana. Hapana si at the band. Najua tu ninasema.
Nikiwa Raima.
Ndio tu ninasema. Still the one. Still the one. Nakumbuka hiyo ngoma.
Still the one.
As in, walikuwa naimbia huu mdemu mwenye walikuwa na yeye shule. Alafu wakakuja wakapata naye baadaye.
Hiyo ni Pamela, unaongelea Pamela.
Pana si Pamela. Bado tu ni still the one. Ndio usikize hiyo ngoma. Hatuwezi play hapa njia. Vitu kadhaa. Alafu kuna Isabel. Isabel pia. Richard size isn't as the size. Like so hizi ndio utafaa kuambia mdemu. Check we are going out. Put on some nice dress. Eti nani kunywa ile dress napenda tuende. Ala sasa tukishafika 50 ndio tuanze kuangalia midnight train sasa. Sipo dependent apendwa na easy but sijafika hiyo level bado. Sasa hii bado niko level like na Isabel girl next door.
Oh kitu unasema ni wanaenda wakimachua hivi ngoma zao.
Ngoma zao zinaenda zikimachua.
Zikizeka na wao.
Eh zikizeka na wao.
Walianzia kutafuta manzi. Mambo kwa kosa kunioa nani yetu. Alafu sahi
hizo kusifia jirani yako hapo ndo alianzia. Soma kijana huko mkasoma. Maso hiyo tribe bado sijui kama alikuwa amemaliza kusoma alafu akakuja katikati penye alikuwa tu ile tu wedge middle age yenye wanasifia mamanzi wana regret Suzana vile mamanzi mpata ma sponsor like
the more
grow the more na edge. The mop yango mazao zina edge.
My favorite like, vintage musician na naimba sahi ni Major.
Major pia nice to easy.
So zake za kitambo zilikuwa vuti.
Buda.
Ya take us je. Ilikuwa ni mama ime fast forward hiyo iko.
I love kuna hii Hadija. Kuna hii Hadija kuna hiyo ya Kateka. Ziko kadhaa za Major za kitambo.
Sana
landlord.
Kali. Hizo vitu zilikuwa. Kwanza vidano ilikuwa fana hadi kuliko ngoma. Ilikuwa inakaa kama
kuna nyingine kuna hiyo time walikuwa the council.
Kulikuwa kama band. Ndaji, eh.
Okay, imba nini? Kuna hiyo the council yenye bado walikuwa solid. Pia you see li break the council.
The council music group.
The council music group. Major, Madtrax na I think it core something. Kama hiyo.
The council. Oh, miss Kongi anafuatilia sana Kenya
music. Oh, Buddha. The council alikuwa anga fiti.
Ni vintage zenye nilikuwa napenda ni R&B.
Alafu ukiangalia pia hat the band pia ni the same wenyewe wame grow pia na mangoma zao.
Yeah.
Time walikuwa wananunulia
mate. Hat the band wako pamoja bado.
I think wako pamoja bado. Si.
Lakini ngoma zao zilikuwa fiti walai.
Kitambo ile uliza kiatu.
Amefanya
nini ili anunue pizza? Unacheki saizi ndio naimba nyimbo sijuzi last year ndo alitoa ile 2019 kuna hii ngoma yadi na kanga gospel alitoanga juzi
gospel
2019 acha tuangalie naitwa Hat the Band.
Kuna gospel ilikuwa ina trend kama ni ngoma ya nini lakini ilikuwa ki gospel ilikuwa imetrend sana tukiwa high school
ngoma ya Hat the Band
ni kipande fulani
El Shaddai Nakumbuka El Shaddai.
Oh, El Shaddai. Bidhe wanakuwa, nilikuwa nani ni mtu mmoja, wanaimbanga vizuri sana.
Wanakuwa kwa wote watatu. Hiyo pia ni group ingine nye ime last. So, kuna Salty Soul, kuna Heart the Band. Sijuka kuna group ingine tena. Adi, this is a genge tu mzime break mingi.
Mshu juliza. Like, hawa watu wali, kama ni mwaya jina Heart the Band, venyu jina ni Clever. Sasa kwa ameishi kwa Clever kutoka kitambo na sasa wewe ndio unaanza ku notice vitu. So ulikuwa mjinga excess hiyo masaa. Hao watu walikuwa najuanga juu hizi vitu zote sasa hivi tunajua all along hiyo masaa. Kama mamako. Like ulikuwa umejaa ujinga kutoka hapo ukiwa mdesi sana. Na alikuwa anajua vitu mingi excess zenye alikuwa anajua na huyu jina na jina tukiangalia tu hapo hivyo. Mimi wale ninaambia mtoto hizi vitu zote najua.
Hauwezi mwambia kila kitu at once. Brain yake ita Ayezi hold hiyo kitu vitu zote.
Na mida mambia tu for fun, mwangalia nisikizi.
Ataboeka, love trends zina change. Trends zina change, like chenye mama. Chenye wazazi walikuwa nafanya kitambo, siye chenye tafanya sahizi. Kitambo, kitambo probably grandfathers walikuwa na taftiwa bibi. Sahizi wezi taftiwa bibi.
Sahi, hey, kuna mahali unaweza.
Hezo tribes zingidi. Like sasa hata ukitafuta si unakata kama umtaki.
Yeah, kuna
kama like I think every generation iko na its own way of evolving.
Its own way ama in the same way.
Angalia kama means of communication.
Kutoka smoke kwa simu kila mtu.
Time iliko unarushia mdem unarushia mawe kwa mabati.
Jamani tu aldongo kama does it machine. Umeona? Ufa ni comedian wa Kenya. Umo usi fulani mwenye anatuanga hizi mavideo za ufala ufa. Anaiti ya netwa. Ningeangalia kwa simu, what the fuck.
Tuza Google.
Uja mwa Kenya mwenye umo usi mwenye anatuanga hizi video funny funny za nini za anaikanga IG.
Yes, just what mwenge.
Kwa na manzi wa, na wa, kwa na mamanzi katha.
Kena ama. Kena.
Kena.
Kena. This is the Kenyan face of comedy, man. Like, what the fuck?
What the money live with Daki at Yawati Waruji? Take it to any man.
Hey, that was so quail.
Pick the mom and you'll come back on TV. Alafu amelala hivi ni kwa flow na chapas jiri baga.
Huu jamaa kena kwa creative.
Wala wajanga hizi vitu wanatoanga wapi? Wala yako creative
excess. Kama saizi yako na series yake, yako na yote TV show.
Wala
nini? Kwa hiyo channel yake tunaitwanga Roommates. Naifuatilianga kila time. Unafuta utafuta. Niko nazo hapa. Niko na nafaa ku download ya this week. Kila week lazima ni download moja. Takoga moto. Oh, mjama ako so creative.
Liki sana, sana.
Alafu, I think ni ule comedian tu mwenye ajakuwa kwa scandals of fala za wa Kenya.
Hey, si anasi ya vodingi kabisa.
Ka, njeka mtuka flako. Ule pia likuja kapotea Rico Bondi.
Rico Bondi by this, adi ya metoka comedy kabisa.
Ya, yeah, anajaribu kurevive Kenyan music industry. Lakini unaona kuna hope.
Mshanga amefika aji huko.
Unajua ye ni kiburi, I think ni kiburi tu mingi. Unajua me make it.
Chachi lusei mwana kwa hizi mashinani gana, na ya likuanga employee wa Chachi.
I think Chachi vile vile anasemanga is the only comedian mwenye ame perform international. Anadara ingi watu, but at some point, ana making a point yo, kama yo nini ya ku promote Kenyan music. But pia Kenyan musicians wako na madrama mingi.
Lakini pia is dumb, ali pick a fight with Calligraph Jones, like jiangalia tu vizuri. But that's the dumbest thing you can do. Yani like
and ni cloud too I think.
Sasa hapo alikuwa anafikiria atashinda.
Cloud, I love pia. I think ni promotion ya Latos. Nakumbuka alikuwa anatumia Lato Milk ku gain mwili.
Lato Milk inafanya hivyo?
Sio alikuwa amemhaya. I think ni wao walikuwa amemhaya ku gain.
Ni kwa project ya kama ile ya Captain America hivi ilifanywa.
So walikuwa amempa sijui ni 29 days ama ni 30 akawa ameongeza mwili. Ukumbuke yote ima metoka kwa IG ya Kirant vile ame.
Oh! Ile masa alijipaka mafuta mingi ya picha mingi hivyo.
I think ni hiyo. Ni hiyo promotion. But ni kupika. I don't know. Kena ndo ameavoid tu hizo drama zote mingi. Hadi zinakuanga sijui kwa watu ujaribu kuziforce, unaona sijui amekosana na nini, but
akuna anga. Umanzi fulani wameachana na yeye.
Watu ujaribu kuforce.
Watu wakaanza kumuza akawa na dates sijui nini. Ito manzi walikosana ama nini iliendelea hapo?
Mi hadi sijui. Mi personally think Katun ayuko fan.
No. Lakini hapo alikuwa fan juu. Juchenye Kena likuwa nafanya watichachiza. Hapo alikuwa vanyo.
No offense. Kuna tu watu wengine tu like. Kama vile Tia yusema, kuna tu, you have to find your purpose on the planet. And if something is not your purpose, you stop doing it. Kama kuimba. Wezi enza kuimba. Kama hizi enzi tuwa mka nienze kuimba kwa zinajua si purpose yangu.
Unamuka maza kengeto nienza improving sana Kenya. Kiyo high school hapo. Kumbe class yetu kulikuwa na over 10 people walianza kuandika their own music.
Hadi sisi kulikuwa na mmoja.
Hata alikuwa na rap daro kile. Kuna stima zikipotea. Ah.
Unajua, alafu unasikia kitu kingine like this nigga anaimba trash. Like fuck, ana rhymes and shit yote.
Kuna mwenye hadi aligo big by the way kiasi. Nikisema go big alizeka kwa internet.
Eh. Hadi sisi tulikuwa na mmoja class yetu.
Nothing happened.
So jamskia for long. Tangu tumalize. Yes, ndo sikia. Tangu tumalize sijamsikia bado. I don't know, to Kenyan music industry bado ija develop vizuri. Lakini pia people need to, I think, lakini, unity.
Mina wana shida ni kunini, kunini, ni wana compare. Watu wana compare na ya majuu, mtu kama mimi, I'm very biased by the way. Juu hizo, kuna hizi ma vitu zina happeningi majuu, ma beef, teme ya Cardi B na Nicki. Watu wa Kenya wakileta hiyo shit na kuambia watu wataanza kutusiwa huko kugai.
Me think shida tu ya wa Kenya ni mimi ndo na tu ni the same selfishness.
Mani unity hiyo mambo za unity
kwa self mjamaa anataka ku grow peke yake because ukiangalia di majuu mtuka Dr. Dre.
Ah,
Dr. Dre, Jay-Z.
Ama unajua sijui kama unajua Young Thug he literally paid Lil Baby asikuwe broke, atoke from the streets. Hadi Lil Baby alisemanga hivyo mwenyewe, alimlipa, alisikia ngoma yake mmoja akamlipa, akamwambia wewe fanya aje, wewe ndio ufanye ukue big huko
nje. Hao watu husaidiana. Kama vile Jay-Z, ukisikia tu home artists hutoa testimonies mingi vile Jay-Z.
Ama Jay Cole kwa ngoma zake. Jay Cole kwanza anasemanga ati making money, somebody to hate. We all making money.
You do such shit, I think, Kenyan music industry, like,
plus tena mtu aki hadi wewe unasikia wivu mtu akisucceed
sana mtu wale wana stack succeed wote kwa pamoja because he always sikia msia kuna beef na Jay-Z like the fuck how do you unaanza aje kwa
beef na Jay-Z labda ikuwa fellow rapper
labda tu Kanye West lakini Kanye West tunaelewa napenda tu the scene anapendanga the spotlight on him Kanye West yetu tunaelewa
nasikia ilikuwa mingi sana ilikuwa muue
Kanye West ni narcissist alafu yes, of course, alikuwa na hizo mani.
Na plus, ungependa hiyo fame? Hiyo fame ni too much.
Ya nani ya Kanye? Ama ya Jay-Z?
Tuseme hiyo fame, fame tu kama ya Kanye.
Ah, ya Kanye hapana, lakini ya Jay-Z, yes.
Ungependa fame wewe?
Jay-Z ya kwa sawa, hiyo yake kwa sawa.
Yake kwa sawa, serious, lukiwa na Beyonce kama BB.
Hata si Beyonce peke, like, the guy has made a lot of achievements. Man. His name is
Yeye ndo rap wa kwanza kutoka na kuenda kufanya biashara nyingine na kuwa successful. Ali by the way aliacha ku rap kabisa kabisa. Ni Beyonce ndo anamdichanga na album.
As in is a billionaire. Alikuja hadi Africa ka. Sijui kuna wealth fulani alijenga. Ni Zambia ama ni. Alitembea na hao kids kutoka kuonyesha. Ilikuwa around 100 kilometers. Penye alikuwa anaenda kuchota maji. Akaamua ku drill a hole. Like I love that Jay-Z ana Twitter account.
Walai.
Ana Twitter account. Wezi sikia scandals. Scandal yake tu yenye nimesikia moja ni ile alicheat on Beyonce.
Walai. Okay, sayi tunaona ni kama ni impossible juu ameiva. Lakini ikiwa kwa nini yake vinye bitches wanajileta. Kuna venye hapo wezi avoid. Zinika offset na Cardi B. Venye Cardi B ameiva na mbeba. Alafu napata alicheat. Sinu jamaa kwa nini. Sayi unaona hivyo. Lakini ukiput.
Lakini
ukiput in his shoes.
Unaelewa.
Pesa unajulikana. Na sasa manzi anajitupa almost.
I love profile like, tu side chick manzi ya kupeangi stress.
Eh, ai.
Stress tu vile side chick.
Mwana kwa anaruka nje ya window kidhani yoni mchezo. Manzi ndani anaweza ruka nje.
ile bibia umepigia manzi yako na kunanyesha unamwambia akuja na kata. Sasa hichi ndio huyo amevaa raincoat na wombole.
Ama ile unaona kuna picha fulani ya manzi alikuwa anavaa nguo ati akikunyima tena ndio.
Okay, is the relationship za Masenchi kuwa kama anajua yeye ni Saichi?
Ai. Kana okay, tena majui na kwa clear, Kenya iko hangi clear.
I think kuna wengine wenye wanakuaga tu clear.
Lazima ikuwe clear.
Tu wengine kwa zuri unapataka tu mdema kwa infatuated the boys. Anatakanga huu boys lakini...
Na plasa na unaona manzi ya na date, unaona uwezi mfikia.
Uwezi, kaya kwa zuri. Kani Beyonce, uwezi mfikia.
Seriously, utakuwa aje Beyonce.
I love plasa. Always, there's no way utakosa kujua ako na mtu. Yeah, I think
the mkiwa Jay-Z wezi feature unaenda hapo na ring.
Wezi feature shit. Kila mtu anajua. Kila mtu anajua. So I think it's a fun. Kana anajua yeye ni side. Tulikuwa tunasema Femi ya Jay-Z iko fit. Yeye iko sawa. Mtuka Dr. Dre.
Yake pia. Dr. Dre kwa live mimi naona.
Kwa live.
Walai.
Yeah. Kuna jana nileka status ana celebrate divorce yake.
Nani alikufa? Kuna mtu alikufa great wa kita. Oh, ni Nipsi Hussle. Oh.
Dr. Dre kwa live pia alichange music industry. Au ni wale watu walikuwa na ma record labels. Wana leta home artists. Au young artists alafu wana build. So like.
Okay, according to me, hao watu wako famous, mimi nakubali. Lakini according to me, hizo ngoma zao za hip hop za kitambo mimi naona ni trash.
Za kidadana, nani specific?
Okay, the doctor, okay, zingine ziko fiti, lakini ushe sikizo rap kitambo wewe.
Muda mizo fiko ni bamba.
Miss
old school hip hop, shit.
Bas, yu ndo jini mkwanda, old school hip hop, mi wale wazi ni bambi. Compare na middle child, compare na nini, ngoma mpya mpya kama.
Walai mizikiza old school hip hop. Old school hip hop inanimalizi.
Okay, sema wakuna bas, eh.
Kwanza kuna group ingine inaitwa Compton's Most Wanted. Sijui bado kaa hiko. Sidhani.
Umesikia hiyo music, unasikia beat music kila kitu. Unasikia kwa fiti.
Kwa sababu beat zao zikwanga cold. Beat zao ni moto. Nikona kadhaa hapa. Nikona kadhaa hapa. Beat zao kuwa fiti.
Ai. Walai. Kwa shua si influence. Mimi nilikuwa nasema kitambo ziko fiti juu ya influence. Kuna wenye watu wengi sana Daru walikuwa nazipenda. Kwanza mimi nimesikiza Snoop Dogg kitambo, hizo ni trash.
Okay, kuna watu tu hufai kusikiza tu kila kitu. Ni
trash.
Kuna watu tu hufai kusikiza kila kitu. Like too much of something is poisonous pia. Snoop Dogg sikiza tu kiasi.
Okay, najua kuna najua hadi my favorite artist ako na mangoma mbaya mbaya. Lakini sasa mimi nasikia ngoma zote ni trash. Hadi ngoma ya Dr. Dre inaitwa Dr. Dre. Iko kuna mahali kwa fit nadhani hapo kwa Cola. Lakini nyingine yote ni trash.
Kuna nyingine inaitwa ya Dr. Dre inaitwa The Watcher. Ndio sikizi. Hiyo ndio niko shrek. Ita bomb. Hiyo ni moto. As in hizo vitu of fake. Si hata mimi pia huendanga kuangalia tena kama Busta Rhymes. Unajua Busta Rhymes?
Mimi sisikia.
Basta Rhymes hizi kati ni msikize kila kitu.
Hizo ngoma ni trash.
Kuna tu zile zake
specific. Hizo famous.
On Spotify nimeziweka tu kando the busy group like na select Eminem na the goat Eminem na
yeah, lakini kama hata kama si zote ni goat kwanza ngoma yenyewe inaitwa FU2 msikie fuck you too hadi album inaitwa hivyo
Eminem na atambwangi shit Eminem atambwi shit
kwanza ile school chapanga 72 words in a minute.
I think pia ukiwa na pesa yako tu hakuna kitu
unaona msikie wanasemanga ndo the fastest. Yes, the fastest. Ni venye saa hii ndio mwenye kuna pesa the fastest. Kuna ngombe fulani inanga pesa. Jamaa amekuwa mpida minga kwa internet. Jamaa ako fast.
Walai, kuna mtu anashinda Eminem. Tumelikuwa na jua anaweza shinda Eminem ni Busta Rhymes.
Huu jamaa
kwa... Busta Rhymes ni wa kitambo.
Huu jamaa kwa na hii Guinness World Records by the way.
Walai, you're the fastest.
Mm.
Kuliko na mwingine wa kuenda backwards. Zama ni kurap backwards. Zama ni Eminem.
Di backwards. Just came to the same to backwards. Walai, that's a, hiyo ni impressive. Walani
kuko na mmoja alikuwa anaweza ku rap backwards.
Nikasa yuke ambaye useme ABCD backwards. Shindo.
Wako.
Walau utashindwa.
Nakwambia watu uko na different nini? Uko na different talents. Watu uko na different talents.
Backwards seriously. Ku rap backwards. Ukisema backwards unamaanisha majina ama pia letters?
Letters.
Letters ayo hapana hiyo ni impossible.
Acha okay, nani?
Letters.
Olai.
Mpaka sasa inajaribu kusema latest backwards
mshindo. Ah, zi kwa sentence like anaenda nyuma like unaweza muandikia sentence na isebe kurudi from the end of the sentence to back sentence back at the start.
Words ama letters?
Hizo words. So letters. Words. Words.
Kwani nimejidapocha.
Words are like that. So I think you know kitu peke you kwa selfish then affect Kenyan industry alafu cause kama sasa hizi kuna huyu Diana B ameanza kuimba basically hizi drama zake sasa
Diana B huko Kenya
eh
umenye unajua ngombe kaa hizo umjui unaanza kuannounce eti she announces that she will be taking 850k for concert nani atakuita
and sijana alikuwa juzi alikuwa niliona TikTok fulani alikuwa anasema amekuwa invited for a first live performance kwa club fulani. Akasema wa I pity the owner of that club.
Nani anamuita? Nani seriously? Nani ati watu wamjui? Jamaa watu wamjui na kuna pride mingi sana.
Hiyo ngoma ni trash. Hiyo ngoma yake. Hiyo kwanza si mapenzi tight kai kufunika gas. What the fuck?
Kuna manzi fulani karapa kama juu na sijui kama unakajua kama mekonda kiasi. Wale manzi na muoneanga huruma. Anaitwa na concerts cha huku wendi, lakini sasa watu wanasimamanga hivi. Ako hapo hivyo anaimba peke yake. Ujaona hiyo video na trend? Alifanyiwanga once. Watu walikuwa wanajua ngoma ama ni nini. Alifanyiwanga mara ya pili, that's hiyo neno ni cold. Kuna over 10,000 people na watu wamesimama hivi. Ako huko mbele anaimba tu peke yake.
Shit, ananimba.
Wewe sijui kama una concert Travis Scott, kila mtu anaruka, sijui anafanya nini. Sasa picture watu wote wamesimama hivi
kifusi. Fuck, hadi hizo zi perform kwa place kai hiyo. So what's the purpose of me coming?
Exactly. So watu walinunua tickets wafanye hivyo purposely.
Iko wazungu kwa na madrum.
Na pesa. Almost worth it. Kai.
So like vile nilikuwa nasema kusoda na Biblia ameanza kuimba.
Nani
huyo? Huyo Dan huyo Biblia Bahati. Ndio ni like zake si anajiita Diana B.
Ni huyo Diana Bahati.
Yeah.
Shit.
Sasa unakumbuka ukiwa primary ulikuwa unatengezanga hizo kwa marais tu za mfano ufaa.
Hivyo ndio unafanya wala.
Hizo rhymes zake zinakaa hizo zenye ulikuwa unatengezanga ukiwa primary. Umeboeka, mnajaribu kuona who can rap the best. But, okay, vile nilikuwa nasema clout chasing pia inawasumbua. Unaona jana, ni jana ama ni juzi. Ametoa video akisema vile Vilipole alijaribu kumrap.
True story ama?
I don't know your shit.
Oh, ni, anataka clout.
Okay, we are not sure.
Kama,
atuko sure kama... Clout too, because why would you bring that on public all of a sudden?
Eh, by the
after
way,
after all those years.
Na kama ili hapa ni kitambo, wana kusema yu masa.
Wilipole
pia na kana for around 15 years.
Wilipole pia na nasema yu sex ilikuwa consensual. Like, wote wawili walikuwa meagree.
Mutual.
Eh, ilikuwa mutual. No, hata, lakini itakuwa so tricky kukulanga tu mdemo vyovyo. Wanaume mnafua kwa avoid your shit. Mdem lazima kupe consent. Carlos Milo Zemanga, yeye hawezi kula mdem mpaka mtumie a picture of both titties two times.
Kenya kuna Carlos. Kuna Carlos mwingine.
Zii, lazima. Maze, kama kuna mtu anaweza
kutrap rahisi. Oh, wanda
mwenye mbea twice, eh.
Both titties.
Twice. Ajue kuwa this girl really wants me to have sex with her. Like Kenya mzee kuna mtu anaweza kukuingiza jela kiraisi ni high student ama under 18 na mdem. Because you don't stand a chance ya kuwin case against mdem. High school student now you never stand any chance.
Hiyo nayo utaipata. Wewe diskuzi wana waogopa.
Once umepelekwa mbele umelala na high school ama na under 18. Below 18. You hata wezi sikizwa tu. Kamiti, Rosafi, ama the nearest.
Ina yo kunanga kunini bargain na...
Mdemsa mwenye yako above 18, legal, ako legal. Iyo pia ni uo ingine ngumu. You can never, it's not easy kushinda.
Mkwaja, atia, above 18, kweni ita, atase umemrape ama atasema nini?
Ese nesimu ulimrape. Nesimu ulimrape. Like women really have a chance. ama higher odds ya kushinda kwa hizo cases. Plus, unless you have hard proof.
Na plus polisi wanapenda hizo riba by the way. Kuna vinyo wanapenda riba za mtu wa mkimanipulate mungine. Mtu wa okay, ukijifanya tough kwa. Ushijifanya tough kwa polisi ya mungu wana video ya mtu ukijifanya tough kwa polisi.
Mise zifanya
tough. Kwa hivyo ndo wanaeza kuonesha uwewe si tough. Ata kumistreat.
Nisha ikuwa harassed by then na maskari. Baka leo pato naogo paskari wa kesi.
Like harassed, ulifanya nini kwani?
Alipata some place ya siku wana fuck.
Wakanza kuzatuma swali?
Kanza kulizanga maswali zingine. Unashangaa inabidi tu umeapologize sijai beg kama yes
kitu wewe vanyo zijifanya tough kwa polisi unless kama uko na do
hata uko na do kuna wengine watakangi
kusikia akiona ukiwa na do unaweza kwanza ushike na wajaga wakibishana na polisi wewe kuna siku fulani kulikuwa na watu wanakimbiza watu mahali sasa wajaga fulani waliingia kwa Land Rover wakianza kutoka juu watu natolewa sasa polisi akawatusi unajua watu walishuka unatusi let me call my lawyer unatusi nani walikaa hapo kubishana na lawyer wale mimi hadi ningekuwa na pesa hivyo siwezi najitoa tu hapo juu kianzia hapo kwanza wataanza kutafutia makosa zingine by the way
na hawakosangi makosa
watu wanaweza kuwekelea by the way.
Sikani ni mtu anaweza kupata kwa barabara na gari mpya. Umetoka tu nayo showroom saizi. Na atapata makosa.
Kwa sana sana ukijifanya hivyo, sasa ukijifanya mtafu.
Wanataka tu ukue humble, umsikize. Akita, I think pia akitaga kitu mpatie tu. Kwa economy nani mbaya. Kwa ukona kitu
mpatia. Ndoko maana hawa tu wanawapeanga. Juhu wataanza kuambia mbona hii lights za nyuma ifanyi. Inafai kufanyi.
Hawezi kosa makosa kwa gari yako.
Kwanza mats. Mats za Kenya. Hawezi kosa. Mats
ya Kenya. Hawezi kosa makosa. Wataanza tuna mshipi.
Yeah, it's not. Betu unajua hizo magari inafai kuwa maintained at least twice per month. Ushe inaza majuba nyezi kuwa safi.
Yeah. Ya kuwa organized. Lakini ni. Kuna developed transport system. Lakini. God bless Kenya. Kenya na iko organized good.
Organized wapi?
Mimi nishai enda Uganda. So you don't really want to be in Uganda. Like Uganda, enye tuleza wapia nini, ni vile ume maintain environment. Like those people are eating healthy. Like agriculture uko iko superb. Like hakuna, sijika usha ingia Nairobi kutoka Mlolongo. Alafu angalia ukuone vile dust na air pollution imefanyika. The fine uko unaingia city center.
Unaona kwa mbali?
Unaona tu kwa mbali like vile kuko grey. Hakuna kitu kama hiyo pollution ya air.
Sasa shida inaingia wapi?
Si factories ziko nini?
Mimi nasema umesema Kenya iko hivyo, Uganda iko better agriculture.
Lakini iko green.
Sasa shida inaiko wapi sasa hiyo mambo ya disorganized?
Yeah, disorganized. Huku tuko developed sana technologically, politically, economically, kila kitu. Uganda bado wako nyuma in terms of tech na education pia.
Na plus pesa yako ni crap. Sasa utaenda huko kwa billionaire
sana.
Utaenda nini?
Pesa value pesa yako iko chini sana.
Unawezaje kuwa na noti?
East Africa Kenya iko developed manze. Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi. Kenya iko developed. So leo Nairobi ilikuwa the second ama the
first?
The first in Africa.
Wewe ndio ulikuwa unasema sasa. Lakini si ukusema, uliona mahali.
Niona kwa Twitter.
Aha.
Got the first.
Okay, ukienda huko
town. Which is true.
Uende Nairobi, Nairobi ni town kubwa.
24 hour economy. Kwa hiyo ndio kitu inanibamba kwa Nairobi. 24 hour you can get anything anytime of the day.
Kwa sababu kafu imetolewa. Kwa sababu matters iko fit
kabisa. Hii biashara ya run, ukitaka kitu yote unapata anytime of the day. Ona kama vitu kama door to door delivery. Hizo businesses zipe grow.
Yeah.
Like always endesha biashara bila hiyo option. Like the fuck hakuna mtu
atakuwa. Plus ziko mingi so anaendelea tu kama ziko mingi huyu anafanya yake ikuwe better kuliko huyu. By the way ndio uzuri wa competition by the way.
Like mimi ndio nilikuwa na idea kuanzisha a private delivery to delivery system ya tao yenye una connect na hizo ma specific shops. So like uko na ma pikipiki zako because motorbikes ndio the easiest.
That shop unamaanisha that shop? Shops zinazokuwa covered. Kampuni zilionanga. Kampuni zimekuwa mingi sana hadi zimeanza free delivery.
Yes, ndio. That's an option. Hiyo sio option.
Hiyo ni ukijua
because
tafadhali utakujia pale.
Hapana.
Kama kukula na kuletea hapo nje.
Hakuna mtu anataka kusikia hiyo shit.
Kuna mtu anataka kusikia hiyo shit. Kwanza kama Coca-Cola inakuletea hapo Mirinda itakupangia hapo kwa fresh. You know, say you know, zero competition, you know, zero competition.
So the delivery system is grow sana in Nairobi like. You can get hadi pombe za hizi unaweza order kutoka from the comfort of your house.
Glovo niliona iko.
Hadi kuna nyingine imetolewa kwa system mpya, imetolewa kwa Twitter na mabig.
Na plus ndio kwa maana wameweka kila kitu by the way. Maana wakispecify area moja. Una masaa Glovo ilikuwa chakula peke yake. Yeah. Siku hizi wameweka options.
So no, mjamaka Glovo si ati yeye huwa ana produce chakula man. Yeye specifically ni delivery guy.
Watu ndio wanaangi hiyo kitu by the way.
Mjamaa ni delivery guy. So like
kuna difference ya KFC na Glovo. Watu wanaanga KFC ni Glovo imi. Imeomoka inawapeleka inawaletea.
So like ni kama wame get into an agreement na au KFC, Pizza Inn, Chicken Inn hizo makampuni. So like you call them, Chicken Inn anapigia Glovo, Glovo order, ama you order directly from Glovo, Glovo anaenda na kurudi. Ni kama kwamba unatuma mtu wako.
Ni kama unatuma mtu.
Either way tu bado. So like Glovo ni kama hiyo ni transport system. So like kitu kama hiyo jamaa anapata do. Alafu na cheki vile inawaka kama Uber na Bolt. And then unaweza pata mjamaa hajui really all his employees.
Lakini hizi vitu zimegrow sana Kenya juu hizo company factories zenyewe. Tuseme kama KFC. KFC ina yake. Majui kuna yake. Majui kuna letewa na mtu amevaa kofia imeandikwa KFC kila kitu. Huko watu wanatembea tu na pikipiki zimeandikwa Glovo nyuma.
Because always at the pitch na Glovo. Ni mtu amegrow.
Kuna kitu iko na market, apps. Wanajua iko na watu wengi. Wanakuja kukuambia
easy to access.
3 million people wako na hii app. Unatukataa bado.
Always kata. Alafu tangu uanze sasa tena ku hire sijui watu wa kuendesha mapikipiki za KFC na nini. Hadi Pizza Inn wako na their own delivery system.
Lakini
people prefer Glovo more than hizo private.
Ju Glovo tena unajua by the ju Glovo iko na vitu mingi. Pizza Inn iko na pizza hii. Hii pizza pekee.
Pizza pekee. Glovo iko na a number of things.
Vitu mingi. Hadi unaweza kutuma unga by the way. Unaweza kutuma unga.
Ndio like unapata kila kitu kwa the so demana Nairobi inabaki kwa the best.
Pizza imegrow sana.
Ana. Alafu iko fast.